Introducing Goldie and Benja. Amenitimizia, sio simple bila Biblia. Nikiwa kwake misitolia, kama Ayubu mitavumilia. Cause mina juu ananitazamia, kwake Yesu minajivunia. Nina reason, yani nina nia, kama Danieli amenipigania. Aha, amenishindania.
Watamona mabrata na masista.
Number one, you are the only one who never let me down.
Amenitoa chini